Oh, yeah. Oh, ah. Oh, 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 yeah. Mm-hmm. Come caso metti, bueno vengo si te gibetti, si te cusaliti na. Atada ima feel proud. Siteseki, marama utamu kama keki, na ongezeka shan. Oti amo malo, kama ngewe zange kupa moyo fungue. Oh, ata iriyo siri ni wewe ujue. Shani shona jeraha usifumue.
Oh, watch how I do it.
You're my queen.